Samba kasama e malinke joodi noddo leydi France warti darni gollerde mum ley malile hitande 2022 entreprise makko o woni arandejo daranido moƴƴintinde machine ngaji usine ngaji faamu hono mudun wala ley mal e wi makko kanon gasama holiti metalla mudun wiide hawreti allaji kewdi do golle entrepreneur yakum mudun tiagal ko warti ley leydi malindi ko lati fu kanko o ma wajjo himbe wombe tiagal leydi meden di ngara darna gollerde mum ben dum buri moƴƴude dina wiide neldan ka
Aujourd'hui nous sommes
ñalo mo hande o ka mi yimbe la nayo mo ni gollobe dom kuday mi godda yottaade yimbe la njoyom gollobe wakati du ana wara sappo yon wakati o ana tiidi to malido jogido bawde fu kany woni jom gonga du wadi yimbe le hewbe gollande hore mu en urani du en burde bamde kalsi mu en so wara watta dom fa gollina yimbe farati mu dum mawna san
c'est beaucoup moins risqué
di dal goddo gondo do iddugol kalsi le mali yo nyakkol fa bogol kanan kobe won ko taykiti yara hadi malinke jodido le leydi Congo gonda hande do bamako do batte forum national des maliens de la diaspora o gorkojo yara holti metti mudun nyakugol aniyaji lam o faba debbe
on demande de venir investir
be mi min gadda kalse amen famin kolla leydi di sawi nado war gollu leydi ma ada hani itude lawi ngado noji jomu nemamuya yalla jodagol mudum an heba newade menem andi to me baye watude jawdi amen mi gom andal mudum
on a déjà une expérience
le hitande 2005 koude jeddu biya warti jodaade ley mali tiagal ko joodino duubi kewdi le leydi Etats-Unis o ma warta o ma nayoro bangal dannugol usine maylito bibbe jallo e wadde golleji kumeniidi neddaaku hande no hore fedde rewbe wotere
miɗo jaha tiagal leydi du tewtode yimbel ngarobe faabaade men e le golleji amen di nokkule hono kulikoro kita region segu kan e kay
hitande fuu jawdiji bibbe mali joodibe selle ko neldata warde jatama wiyama ana wara ko buri milliard ngaji temede jeɗɗi cfa leydi jawdiji temedere e muɗum fuu joyi tan woni gattateɗi eko wawi nafude woni ko wontiwde ministre keƴanaɗo ɓiɓɓe mali wonɓe sella ley o batuɓe noddiri forum yimmusa ag atayen gofarnement laamu hakkundejo o ana wattani hakkillo wonɓe caggal leydi meɗen ndi dow ƴewtangoji leydi ndi
oɗo batu wona laamiɓe tan ɗum woɗani eɗum holita anniyam o gouvernement leydi amen ndi jogi ele wattugol koyɗe malinke goto goto fuu le golle pawiɗo yirwere leydi ndi
e wi andindo kabaru keɓal Modibo Mawo Makalu laam o ana wawi ɓeydude nafagaji ɗi ɓiɓɓe leydi mali neldata warde ko wawi wadde yirwere fa ɗo gonɗen joni ɗo ɗi jawdiji ko neldete ko ɓuuri hewde fuu e almusaɗaji galleji tan woni ko gattete andinɗo kabaru keɓal o e hakkillo muɗum laam o ana hani fiide dabareji yalla ɗi jawdiji ana gatte eko wawi nafude caggal ɗum makalu ɓeydi wiide malinkoɓe wonɓe sella ana mbawi du waddude ande muɓɓen fa jirwina bangal keɓal leydi mali
darde muɗum jaati ko woni wutade e ittude ɗati mawɗi latat sababu e juuɗe malinkoɓe jooɗiɓe joola fa wara golla le leydi mumen ga fa ɗum heɓa latade ana hani ko laawi bangal sariyaji ƴewte nemamuya du waɗne ɓeɗo yimɓelle bangal talkiɗi hasindini e muɗum
la bureaucratie
holtindi wiide e jateji kewɗi kollitaɗi ɓiɓɓe mali wonɓe sella ana mbara ko woni million jeegom